mwana bilari Bishuna shikunya shinja Niki kumisi na kumisi sana Niki kutaka na kutaka sana Niki kupenda na kupenda sana Niki kujiga na kujiga sana 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 sana
Sana sana miwa niko mavitu juu yako Sana sana niko drinks tu juu yako Sana sana miwa ta studio tu juu yako Sana hata muifanya tu juu yako Na sim sima huka the kiss tu mabima Drinks pia kiasi kabla stima tujazima Karege rege dance kana shika Mina shika sunani shika Na she fly my diva Check you damn guy I'm evil It's a problem Ashida Kila kiona akitai aikifo
Alera meradis Alera meradis Vile ene chicken dia vile naipot Na mina penda vile tuna ele one Blanda son Wanja nesi seme son
Nike kumisi na kumisi sana Nike kutaka na kutaka sana Nike kupenda na kupenda sana Nike kujiga na kujiga sana 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 sana
sana Honey Bado South Beach Pale sana sana Toka kitambo mami na kutime sana Najuna dai kukos na ukijana Wanza nikidunga sana na pandana Sana sana naiko your ringtone My numbers hauzifiki your cell phone Wendo target na wendo the mission Shani mind me na kuwazanga till dawn So baby keep doing what you're doing to me Lazima nikupeleke uone mami So baby keep doing what you're doing to me Lazima niku Na madhangu watakangi mucheso Kumtembele lazima skari na kaleso Na lazima nukutambulishe leo Nime ngoja sana sana sezi ngoja kesho
Niki kumisi na kumisi sana Niki kutaka na kutaka sana Niki kupenda na kupenda sana Niki kujiga na kujiga sana 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 sana
Sikia venye truck yani safi sana Dema meiva yani safi sana Tuko back left tumetulia sana Tuko ma JJ niko masika Ana nisho tu masi kama masika na nikimshika We anakatsika Yo niko round 2 na one sijafika Na bado niko pacho we bado napika Okay love yetu moto yani never msoto Yani come nipe choto yani chill na mtoto Na igwara gwara hey Kama kokoto yani nikishamga Kume dem tu ni ndoto
Hey this girl Hai, hana ni changanya Hai, hai, sana sana Hai, hai, na misi sana
Niki kumisi na kumisi sana Niki kutaka na kutaka sana Niki kupenda na kupenda sana Niki kujiga na kujiga sana 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 sana
Don't want to be loved.